suck his skin. Mbuka wahle in unbelief. Jesus. But slim and bell, how could he let you go? Epuzen in them bell, how could he let you go? Better way in them bell.
Mehlweni eh navele ngabona uthando inhliziyo yami khetha wena amehlo amajonge wena twala ngiyatwala baby you don't want for me twala ngiyatwala baby you don't want for me twala ngiyatwala. Baby, you don't want for me, twala, yeah, twala. Believe me when I say yeah.
Ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela. I want somebody, not like anybody. When are you other somebody, not like anybody?
Tell me when I wear to find in the moon too.
I want somebody, not like anybody.
When I wear to stand or something.
You other somebody, not like anybody. I'll find in the moon too. Where in the moon too? My boo boo. I won't play you. Ninko moyako. My no no. I love you, I really do. My buju.
Ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela, ngempela, ngempela.
Marame, why you get us all? You better believe it.